Izikhonike zesibili isahluko 36 verse 1. Abantu bezo bathatha uJehowahazi indodana kaJosiya bambeka inkosi esikhundleni sikayise. Verse 2. UJehowahazi wayeneminyaka engamashumi amabili nantathu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema. Verse 3. Inkosi yaseGibhithe yamsusa eJerusalema yathelisa izwe amathalente ayikhulu esiliva neyethalenta legolide. Verse 4. Inkosi yaseGibhithe yabeka u-Eliyakimu umfowabo inkosi kwaJuda naseJerusalema, yaguqula igama lakhe laba nguJehoyakimi. UNekho wathatha uJehowahazi umfowabo wamyisa eGibhithe. Verse 5. UJehoyakimi wayeneminyaka engamashumi amabili nanhlanu ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka yeshumi nanye eJerusalema, wenza ukuba emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Verse 6. Wenyukela kuyo uNebukadinezari inkosi yaseBhabhela, wambopha ngamaketanga ukuba amise eBhabheli. Verse 7. UNebukadinezari wayisa ezinye izitsha zendlu kaJehova eBhabhela, wazibeka ethempelini lakhe eBhabheli. Verse 8. Ezinye izindaba zikaJehoyakimi nezinengiso azenzayo nokunye okufumaniseka kuye bekakulotshiwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli nakwaJuda. UJehoyakini indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. Verse 9. UJehoyakini wayeneminyaka eyisishiyagalombili ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa izinyanga ezintathu nezinsuku eziyishumi eJerusalema, wenza okubi emehlweni kaJehova. Verse 10. Ekuqaleni konyaka inkosi uNebukadinezari yathumela yamletha eBhabheli kanye nezitsha ezinqanelekayo zendlu kaJehova, yabeka uSedekiya umfowabo inkosi kwaJuda naseJerusalema. Verse 11. USedekiya wayeneminyaka engamashumi amabili nanye ekuqaleni kwakhe ukubusa, wabusa iminyaka eyishumi nanye eJerusalema. Verse 12. Wenza ukuba emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe akazithobanga phambi kaJeremiya umprofethi womlomo kaJehova. Verse 13. Wayihlubuka inkosi uNebukadinezari eyayimfungisile uJehova, wenza lukhuni intamo yakhe, wenza lukhuni nenhliziyo yakhe ukuba ingaphendukeli kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 14. Zonke izikhulu zabaphristi nabantu baphambuka kakhulu ngezinengiso zabezizwe, bayingcolisa indlu kaJehova ayingcolisileyo eJerusalema. Verse 15. UJehova uNkulunkulu wawoyise wathuma kubo ngezandla zezithunywa zakhe, ethuma njalo njalo ngokuba wahawukela abantu bakhe nendawo yakhe yokuhlala. Verse 16. Kepha baziqolodela izithunywa zikaNkulunkulu, bawadelela amazwi akhe, babaphatha ngabo abaprofethi bakhe, yaze yavuka intukuthelo kaJehova ngabantu bakhe kwazi kwangabakho ukwelashwa. Verse 17. Ngalokho wabehlisela inkosi yamakaledi eyabulala izinsizwa zabo ngenkemba endlini yabo engcwele, ayihawukelanga nansizwa nantombi naxhegu nagugileyo, wabanikela bonke esandleni sayo. Verse 18. Zonke izitsha zendlu kaNkulunkulu ezinkulu nezincane, nengcebo yendlu kaJehova, nengcebo yenkosi nezikhulu zayo, konke lokho wakuyisa eBhabheli. Verse 19. Bayishisa indlu kaNkulunkulu, baliduliza uganga laseJerusalema, bazishisa zonke izinqaba ngomlilo, bazichitha zonke izitsha ezinqanelekayo zakhona. Verse 20. Abasele enkembeni wabathumbela eBhabheli, baba izinceku zakhe nezamadodana akhe kwaze kwabusa umbuso wasePheresiya. Verse 21. Ukuba ligcwaliseke izwi kaJehova ngomlomo kaJeremiya, lize laneliswe izwe ngamasabatha alo sonke isikhathi liyincithakalo, laligcina isabatha kuze kugcwaliseke iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Verse 22. Ngonyaka wokuqala kaKoresi inkosi yasePheresiya ukuba kufezeke izwi likaJehova ngomlomo kaJeremiya, uJehova wavusa umoya kaKoresi inkosi yasePheresiya ukuba amemezele embusweni wakhe wonke, alobe futhi ngokuthi. Verse 23. Usho kanje uKoresi inkosi yasePheresiya uthi, uJehova uNkulunkulu wezulu unginikile yonke imbuso yomhlaba. Ungiyalile ukumakhela indlu eJerusalema lakwaJuda. Noma ngumuphi phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe uNkulunkulu makabe naye akhuphuke.